malunde.
Sono en gabi. Ay. Ay. Ake nikinike tu, ngikhulume ngobaba, kunyoni kayiphumula igama lensizwa wayengithanda, ayisuka ngiyamkhumbula noma ubaba wayebhlaba sikaze salala singadlila ungena endlini wayewuphaka, baqinisile bathi kuyofinsizwa kuyosalibong, phansi emaxhoseni kuyofinsizwa kuyosalindongo, sifike sidle ipapa ungena endlini kuyosalikhokho, fike hamba phansi zamaleki kulamula ihloko, baba ngiyamkhumbula wayevuka ngamafofo, liyaphuma liyashona ubaba esuthiswa yidoko, athi esethintile ubaba ehamba ngamadolo, athi unyoko ngamlobola mina ngamkhiphela inkomo. Ubaba wayengakhohlwa ukuthi mfana wami ngiyakuthanda ephuma emthonjeni enjabulo wathi nguyihle ngiyakuzala ndothenga ebhayisikili bese sigqoka ngokufana ubaba wayephila nje mina akaze wangilala
ubaba wami elwayishayisa male wayeyishaya impela kusekuseni ubaba wami elwayishayisa male wayeyishaya impela kusekuseni Ngiyagiwe ngubabakho wemntanami noma ngibusile ngubabakho wemntanami noma ngiyagiwe ngubabakho wemntanami noma ngibusile ngubabakho
emalunde
siyemalunde
emalunde
emalunde iyelawa elalwe
malunde hey hey
emalunde
baba Musupuzile kodwa ubusithanda noma inhliziyo yami yonibikhatha kodwa uthando lakho lona belinamandla
mandla
amandla wakho ubungawafesikithi uthando lakho ilona belugcwelekithi mangithi phela ubuzihlukumeza ngabe ngihamba mangaphambi kobuso bakho baba ngabe ngisenge imithi aba dimpe bamile impundo emini baba mangalawa impela bamile impundo emini ngoba wembuyazi ngoba wembuyazi
ubaba
Emalunde hey, Emalunde hey.